Omusajja kiti kya muwogo gyokisuula gyakirandira.
Oh,
kwegoma na yobulungi bwapewo ndifa kweguma bwe wanena bozi wanyamba nakiraba luvanyuma kati nebokuba yutanisingiriza akabina kotwala wandika mumazika mangi kati kyonegaira omusajja kiti